Unajua vile inakuwa safi eh? Weusi wamekutana na safi asirine house na hii
nae wanakimbia mapepo pepo. Our life is like exo exo. Wanakimbia mapepo
pepo
pepo.
Usiofia mashabiki wanaishia kwa foto. Utoke mbali weni ubavu wangu kushoto. Wamoto watuote mbali. Wamoto watuote mbali. Magoto tuko kedale. Sindoto tuko finale. Mitoko tuko proper B. Upepo sio koko si santrope. Vile ndani patamu nje misi toke. Baby Google my gogo. Red click chini kidogo. Mchuko fast kata kidogo. Nenda kushoto kulia, nafagilia, endelea kulia. Oh shit, rudi kulia. Shamba langu, napalilia. Napaki kucha, napanda pia. Namagilia, yeah. Yeah, utambai. Tusimame, tutembe dede. Kisha tupai, baby.
Baby,
baby. You know I don't need nobody.
Nobody,
nobody.
When I came in, I'm a
data na mento. Isia ni zote kwa mtoto. Mwana na kupa heko. Kabinti umenipia ni special. Na itaji utulipu kujilia langu epo. Mwana kemeia mapepo. Oh, benzi unajua nini. Mwana majibu machis. We nobody bees. We nobody business. Kunoga ni hivi. Ni kama una kiss man. Nadili siku hizi nyingi niko na mid. Cause plus jumlisha. Ina wendo mana ya maisha. Pumzisha. Mawazo kifuani kwa mister kistaarabu. Acheza karate ya mapenzi senpai. Maneno yao sio mikopo watu die. Na macho yao sio ni kitu don't feel shy. Vidole vyao sio risasi. They shoot and nobody die. Ikibinda nkoi, ikibinda nkoi. Wasi uniachaga hoi watanikuta moe. Moe, moe. Tutambai. Tusimame, tutembe dede. Kisha tupai. Baby,
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 baby.
You know I don't need nobody.
Nobody,
nobody, eh.
When I came in, you're my people, people. Our life is like EXO, EXO. When I came in, you're my people,
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 people.
Our life is like EXO,
EXO,
EXO.
EXO.
Ilisana tu.